like your cuckoo, tamu sana. Sweet like your soup, I'm going to die. Kwenye dimbwi sijiwezi, nimezama. Mikorazon, my baby banana. Penzi hulifichi, kama ni sindano itachoma. Misi ya miliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyoba. Penzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar,
my life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Kwa mwenyewe ntakula ndo nile, ama nile ndo ntakula. Najisevia manyama nyama, utamu utamu. Naona raha mie, onavyo nipeleka puta. Makodita makostamina, yani show, show. Naona raha mie, onavyo shusha kwenye tuta mama. Makodita makostamina, yani so, so. Umeniweza niwe kanizike, kanizike. Umeniweza ukiugusa mwili wangu unashituka moyoba. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baba, baba, baba.
Mungo, serious.